Aido badanya,
aido badanya, magatono wanike. Kijuwe sika mamwa yokanyi jaga. Kina mambo, wedanya na unyala lunola.
Asimo aido badanya,
aido badanya, magatono wanike. Kijuwe sika mamwa yokanyi jaga. Kina mambo, wedanya na unyala lunola.
O vive na rua, olha bona babambo, um infonalo. Olha bona babambo, a nebebe pele, cacaue taque. O vado na joanique, o vado na lalola, mamanho canidiaga. Olha tu no anique, o luia maio macanifega de ma. Didi babu é no ar. Onye nwere ndidi onwe ife ọ na-achọ
ndidi amaka
akụjọ nnewi nwayọkwa ebe onye ụzọ ji ọsọ agbajem onye ije gbado anya nwanne na ọ ga-eruriri nwayọ nwayọ ka anyị ji aga ti onye aṅụ na ngwọ maka nkwụ na-abịa ejikwa n'oke ife isi ike nye na-alara ụra onye mụchọkwa ife ga-alụ ejikwa n'oke ife isi ike si ka izube ori ma ọ bụ ka ịtọba ntọ dị anyị na nke ga-agwụ na asị m onye achụ n'ụwa n'ike onye bụ na mụrụ anya kafịa ghara ịghọ gị mgbe ahụ ịchọba ndị ụta ọyịdo gbado anya
ọyịdo gbado anya maka achụ n'ụwa n'ike iji uwe sika ma nwayọ ka anyị ji aga Kina bambo, weda nyana, unya lalu nolo
Elalu lebu lebegi,
elalu lebu lebegi
Elalu lebu lebegi,
oido mulanya
Elalu lebu lebegi,
elalu lebu lebegi
Elalu lebu lebegi,
oye malalu nolo
Onye lalụ ụra n'uwe ure egbe ya gị onye na-alụ ọlụ burukwu anya apụrụ chụọ gị n'ọlụ iru ebe a na-azụ afịa imurughi anya ndị ọzọ akpọrọ ndị afịa gị gị onye na-agụ akwụkwọ iru ọnụ ụlọ akwụkwọ oyi biko burukwu anya kedu maka ndị na-agba bọọlụ alalụ ụra emeli efe emeli ụwa anyị nọ n'ime ya inezi anya nọkwa mpike a na-asozi onye milion na chu bilion ọlalụ ụra ofu onwe na 1000 ife ọ bụ na onye na-eme ya mụrụkwa anya maka ndị mgbawa obi onye gba nkịtị chi ya gba ya nkịtị biko gbado anya Oyido gbado anya
Oyido gbado anya maka achụ n'ụwa n'ike Kijuwe sika ma nwayọ ka anyị ji aga Kina bambo weda anya na onye lalụ n'ụlọ
Asị m oyido gbado anya
Oyido gbado anya maka achụ n'ụwa n'ike Kijuwe sika ma nwayọ ka anyị ji aga Kina bambo weda anya na onye lalụ n'ụlọ
Ịlalụ lebu lebe gị
Ịlalụ lebu lebe gị
Ịlalụ lebu lebe gị
Oyido mụrụ anya
Ịlalụ lebu lebe gị
Ịlalụ lebu lebe gị
Ịlalụ lebu lebe gị
Oyi malalụ n'ụlọ
Ịlalụ lebu lebe gị
Ịlalụ lebu lebe gị
As I'm talking to you now, I took a walk in all, would you wait back for one easy? Yeah, before put on your name, now I don't find ya, Kafia Galego, ya, Maho Jovan Dilta. I see more you do, but I know.
I do, but I know, my cat don't know what he care.
Ebe ọ bụ na onye nọkwatara, inagali anya unwele ndenya bebe nago onye bifone mife
obulu ife
manime banyola
nyabifa goga fia o
kene panye kene ndi amamu ndi akachukwu sede o ajebe na swiss je keno kenwa mana buchi obiechina mewa neze bigin newi na swiss onye nnukwu ego odogu nwane kalaka o big paradise odogu butolika na nki bazwa mane mesi fegike Biko kenenu bigi
Mewaneze Bigi paradise Onye nukwego
Kambuli banjebe nugu Atakugo Kanzu todogu mwao Sachizo bidanio Mili, mili nezo lalao Imane jinda mento Jimeri tote Ojega salo Oke mwa, ego gidi kamili, mili wuzamu mili ego. Aike ne mili.
Mili nezo lola, imeli tote, mili wuzamu mili ego.
Aijebe na Japanu, utoke mwa, kubwe fidani ibe. San Tokyo, machine nalife, nkizizi na newi, akachuki sugi agao. Importer and exporter. One leg in Japan, one leg in Nigeria. Okay, money, Adrimo. I can look him wow.
Watching a merry fair.
I can look him wow.
Watching a merry fair.
Pussy Naria Commander Johnson. I conquer Bush Bar. I just pick it. Eba ina tango ngwa, ango manya dima, eba nya la chakao. Chifi jine buna, managing director, Concord Bush Bar. Kodogu mwa, ife menage manchao. Kodogu chichi gazi newi, onyo lili, akachuki sugiagao.
Concord Odogu.
Suburu, kanyezu toke mwa, kubwe filu kuoji Oke mwa, ezena uko na suburu Banilu, akachuki sugi agao Ezena uko na suburu Oji mbiudi matiri ase moko Tukwori ya suburu Ife menagi manchao Ife menagi manchao Oke mwa, ntonchuku obye china Da azara, obwe fisha di keche Ezi mweze nogo, akachuku sugi agao Akana tupatara na njiri ya bicycle Oke mwa nine mankoma o Akachuku sugi agao Ife menagi mancha Sabeno risa, uwana aloi Oji bloke mwaka Kala nyobi ya diocha, unya jigidi ifeo The Managing Director, Saben Block Industry Oje retri kapasi ya moko, na newi Odogu mwana kachukuso ya gao Anke no kengwa, ubwefi, oji benti ya moko Ezi mweze nogo, akachukuso gejeo Honorable Sir Akachuku Machuku, the Managing Director, Mark Akasin Industries and Jerry Mitter, makers of Cedro Paints and Double Band Screening Materials, the Councillor Omuriwatu, a Knight of Order of St. Murumbus Church of Nigeria, KSM, Odogumani Adio. ike no kenwa oil and gas chifi mo for them the moon chairman CEO agame boy oil and gas emamu obwefi chukwu anyogo onye memme ife menage mancha emamu bokenwa
emamu bokenwa
Aitene mkulu onye kuru
chukuma chukuma
akana chomma
mkulu onye kuru kaka gharu
ife menezi oyemu emi banana oke mwana newi bamrade meka puka meka odi chukuma mkizizi na newi obele mwa oko odi mwa kineme the national population secretary Umud in Development Association. Emi banana. Ekele kele zielo mo kemwa. Sa. Oke ilonze. Oke meta. Odom maji meta zemogo. Chama CEO. Oke M Oil and Gas. Odomu mazini ya dirimo Geduma kandi festival friends club Otufru mwafananya Nemi ife kumune Enika mazini ya dirunu ma First
Ebu
Asimo yido badanya
Oido badanya Makachono wanike Kijuwe zikara mamwayo kanyijaga Kina bambo Wedanya na Kujala lono
Elalule bule begi,
Elalule
bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi, Elalule bule begi,